koe neviro tegi ninyirira nobwavu bwekika kino ate nga n'abakyala benzi zempasawe bano baabwe bagaggawala ekinkubya ennaku kati nno byatabuse nemagazi omundi gyensula bange n'akafaliso ne kabula encyakya zindidde bagando bage bayita amagaye yakuna miraze tannasirika naye jajja jumbo yali gaweesa nnawulira nti atendeka lubaale n'okusamiza ate nga n'amayembe agongeza mu bbanga n'olaba era n'aguku mutwe tomuzanyisa mbu kamunonyeko njagala mulindo wakirya mpangira ejjiini erigaba ennusu mukama wange nkoye ekintu bwavu lazima mpangira ejjiini nja kuligula oba musayibu erinaanywanga zirufula mmanyiyo gye zisangibwa wadde obanga muntu eyo gweryagala ndiritwala mu paaka ne ndisongera nti oyo ze bintamy okubeera mu bwavu n'obonabona nga wanno bali ku nnusu bameketa ensi yandinyuminyo gw'omuntu alina mane nga buli kyoyagala otumya butumya nga bw'oyoya ekibumba osala kirume bw'oyagala enzirusa okuba kasimu ng'ebizimbe byakalina olina kikumi bwegulamu obunyuma bw'emensi olaba n'abakyala tebatwagala w'obeera nga tolina ssente anza bino bimaze amaanyi maama g'ekisajja gampedde
simanyi mulindo nonya kunzisa lwaki mbuuza onfudde omufere segaana lubaale tompalalira yenze saba kabona jjumba owenzikiriza ntendeka lubaale n'okumukola n'emizizo nfaafeera egyo njimala nongoosa emikisa n'okugigaba kw'oteeka enzaalo ndi omukafulu amaka gayugaago n'okugasiba n'emirimu egyafo giza kinafu pasipooti byakulema simanyi viza kuba kuba ennanyako ng'otudde mu nnyonyi olaba nga ttan'abagole mu ngeri ziki mu nzikiriza eyaffe ate nga ya nnono ku byamajini by'oyogera onoonya kunzisa bampe n'omuggo nkwamula enjaga
nze ndi musajja wa kabaka ompaayiriza otya ebifaanana ng'ebyo
senga kula nnamambuuza okutte luddawa gira ompe n'effumu lyange ono mutemu muyuzeemu ebyenda atamanyirira n'asikaali byakuuma byambuza engeri ono mugogo
bawanga amafumu g'oyagala ntasa ogenda kunsibya omuntu ono mutungira irizi kyangu ne tumukakanya yeolaba tuwonya n'abalalu ono tomugobaganya ate oyo obulwadde bwe mbulabye bwangu lubaalewo ddala ate oyasena bulungi mwana wange tumuwe buwindiga ku kyamajini kyeyogedde totawaana basowali ngoma olw'abalongo n'amayembe n'emisambwa biyoke byebuge n'ekyabuza abakyala ne siringi kijja kumuddiza mulindwa kalira era otuule bulungi batuweemu engalo engalabi era n'akalulu bye mbagambye bituveeko enyuma ekoledde
abanga obudde bukedde jjajja mukasa w'ennyanja yanguwa tugende obudde bukedde
bamubajjira obwato bwakaolole
jjajja bamubajjira obwato bw'omukasa w'ennyanja n'abutwala mu nnyanja n'abuvubisa emmamba abanga asamira tatera bwe mukasa w'ennyanja asamira tabaatyo jjajja yangu watugende jjajja asamira tabaatyo bwe mulindwa munnanga asamira tatera baba mwavu wetugende ngaleba omutuulira kuluma bwe mulindwa munnange omusamira omuwona jjajja mwangu wetugende
obwakaolole
jjajja mwangu wetugende bwe kiwanuka ensaaba obudde bukedde jjajja musabala amazzi jjajja yangu watugende jjajja lubowa weddiira obudde bukedde jjajja yangu watugende jjajja kiralire eddiira obudde bukedde ate nga bugenda jjajja yangu wetugende muwango wekaligwa obudde bugenda go budde bukete yangu watu kende
bamubajiro bwato bwakolo
nanga bana babukanda mwe musamire manda kufune mirembe abange temukule jini
bamubajiro bwato bwakolo bamuzira kende
abange temukule jini abana babukanda eri nabautira bana katimba sibula ngeze
Remember where you got it first. www.djericon.com